I can't do this neck anymore. I am in pain. I am in severe pain.
You be mumu. You think say you're wise. You are a mumu man.
Oh my days. You are more worried to your long. With the Gia Lori, Lori, I want more you.
Naisha, Naisha.
Diane on the case.
Naisha.
Dogo Tali.
Muturani nyama flani ambazo unapozikula. You're like my oh my. Ladha yake ndo ilifanya iwe my favorite. Bei yake raisi sana na ukizitaka hizo mutura. Moshi yake inakuitaita unapopita. Hivi we unadhani ni nyama gani ile? Bei yake raisi zaidi ya vile unavyodhania. Tena kila jioni mimi na mabeste tunazivamia. Ni nyama gani walai tunaipenda sana. Tunaikula everyday juu tumekuwa addicted. Na zinauzwa usiku. Sitaki tena kula hizo nyama. Nyama ya mutura. Ambazo unapozikula you are like my oh my. Na ile harufu yake ya mdomoni itakuaibisha. Uzaji wengi wa muturo wamegeuka wakora. Usiwamini no. Na hizo nyama zao za mapaka zitakulipukia. Na nishakulanga za Kinshasa, Dar es Salaam, Nairobi hadi Mombasa. Sijanona mpaka sasa. Wewe si unaona nimekonda sana. Na mtura inakufanya usongi. Ukikula kidogo unaongeza uondoki. Pesa zako uzichungi. Kazi yako ni hasara jua umoki. Ukisha kula mutura usisahau sana kunywa maji.
Utashiba mutura ila usiku utalala.
Tena we ukikula mtura usilete mrembo acha nkupe siri.